Mufasa.
Ekumwe subane.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Sugar sounds, baby.
Thank you, sugar.
January paka na December. Iwe kumutima wani wabako kiweka. Leto na kutema, baby, remember. Yeah, bakache pavo mekuzembeleka. Iwe bisa mtima. Kweso kufele chite mwikote switi mbabe. Nangu wake sengu kukunyengele loka wakaline mbabe. Na ine winende kusungira baby. Usa iwale baby. I am out baby. Teti watu kwanisha bose ni mangwele. Teti watu kwanisha bose ni mamataba. Usa waribeba. Usa waribeba. Uka bebe, ati wali kwa tachi baby chimbaba. Iwe, ukoko hawa ule jibu kisha. Ate kona hawa, demwa umbengu wa kutemisha. January paka na December. Iwe kumutima wandi wa wako kiweka. Leto na kutema baby remember. Yeah, baka chepa wame kuzembeleka.
Nana kwa kukumwe na fedose pa WhatsApp ku Insta na Facebook. Nile na ewa kumkara na iwe physically baby. I can't wait kuchilinga na iwe. I can't wait kukugwila mumanja yanga again. I can't wait kupezeka na iwe. I can't wait baby.
January paka na December. Mutima wandi wabako kiweka. Leto na kutema baby remember. Yeah, bakache pavo mekuzembeleka. Iwe bisa mtima.
Download more music on ZambiaMusicHits.com.